Asim, ta prezono, a demandé à bien. Biko, Asim, quand vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous maka là, vous êtes 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 là, mana êtes là, vous most of things in êtes là, vous êtes là, vous onwere ndị otu anyị na-asụ anwụrụ na-eme ka akwasasị ya ihe ọbụla asụmata na-eme with a lot of false information and allegation. So iji kọwa ife a na-eme na-abụrụ ife ọjọọ, a challenge and not challenge dịnụ adị. Kama mgbe a ga-ekwu okwu ụfọdụ ka esi n'oge pụọ mmiri ka ọka dị n'obi ọkpa eme ya avoid o rutezie n'ikpere o jezibe onye ọbụla arụ mgbe ihe amalitere anwụrụ a na-asụ na executive atụmatụ ana m akọmplain na-eti mkpu ka eneruo ya anya ime overlook akịcha na o metụwago onye ini metụba onye anya. Situation on ground now bụ ife gbasara EFCC na petition edetere ha maka ego 2022 and 2023. Mana nsogbu adụrọ otu nsogbu maka na ife afụrụ n'ike nne egwu fee na nwa ya ọya abụ arụ ọbụgoro oge nke Jizọs Kraịst mgbe ọ na-eti mkpugbo na ohu onye n'ime anyị ga-anya alara ya nye fa aghọtaghị ya o mechasị onye amụ na ya ga-amaka aka na ofu efere n'ọya nwere ihe the find it difficult until ụbọchị o meziere pete mmiri ụgbọ mmiri mma chara ohu onye nke tụwa na Jizọs ji ewone stop it na ogbu mmana ga-anọ na mma ma ọgbọ egbe ga-anọ na egbe o werekwa ntị onye a mee magic ntị bakwara onwe ya so etu a ka ọ dị the people na-eme ihe a with a woman ebe onye press na direct ha ebe a ga-eji wee mee ewe hot one very well even the woman mana ụbọchị ọfụrụ shaman chiama na-afịa mkpọ bụ polo konfront ya si o mechacha pg ha ihe na o mechacha ha ihe na demand very wicked so a lot of things pụrụ ịnọ na ihe ndị ọkpọba afọ bụ na onye o mere n'ihu the woman na pilot ha so called a place woman so mana nsogbu adụrọ ife ndị mee voice note a asị anụta akara eze and ọ na-abụ ejewe akara eze a na-akwa eme ka eze mara na ọ bụrụ na ụnụ na-enweta stov abụrụ for anything the problem a ga emeri ebiko ọsọ whenever you are looking for equity go with your clean hands anyị ma na nna eme ka atụmatụ dị mma maka na ọ dị mma ọ dịrị onye ọbụla ọ dịkwana ndị ometa onye ọbụla the information a na-apas ga ndị EFCC na nna agba ọsọ mana some of them ụfọdụ abịago secretary atende n'ọfisi m sekwurin pisho post ebe ndọ n'ọfisi ka ya na ha emeo amara m ma still like yesterday akpọkwa ndị EFCC na nna agba ọsọ na mmanya na-anọzi n'ọfisi dị ụtọ ihe a na-aha rịpọtụ nna ha ncha nsogbu adụrọ mana ekene dịrị chukwu ana m enweta si na ọgba atọghịchara ngwugwu ekechiri anyị ga-enwe mitin na akọrọ m na ife m na ife na-eje tins ahụ agwaghị m obi agwụ nwegoro ndidi na ife ị na-eme abụrụ ife agwaziri anyị mere biko ị ga-afụ invitation enye bụ mbụ I'm Abuja on 15th. My bureau, they declare unwanted. According to information, any man, we are resolving the issue. And my word that Abu Ghana might be Abuja. Because I may see her in the month 17th, Thanksgiving, and energy. And like information, listen to me today. Do it to your gozo. I finish if I make a high bureau. I landed in Abuja. I check out her documents. He had a cool. He had a may have on her web. Believe was okay. Mana, meanwhile, I that gum come all the account to Mulla Manco, Manco Nibem, Mancan that association. My family need real to verify if I work as a hand. And one woman, Miss Gill, do it here. So, una to mojo. Okay, Nyaki to prove me innocency, Nathan Nebella, or Nathan Naro. Then, Edmogala, well, I want my leaders. Macon went when Nanum, as an argument, all the chairman and secretary in invite Nabuja, Mana, Naka Kukan Muria, not that blue. More Naka, one onion, the plain onion, Hudson, the Egar Oro. And if I open on. It and them were unnecessary. Noble and I get a missing mayor committee. T one of them or two EFCC. My name is Charles, only I represent here. Nekutsara Yoku. I'm not the honey. I'm way back here, mafia. Come on, I said, the committee, your garden, with a zero hand information, okay, based on that. Where my the next thing I get. So, my advice to market leaders, please. Comply. Obon in at to bus, happy about Uru. About Uru. Macanabo and Abuja, my boy in Kilbezook, we got a jab matter until they finish their investigation. So, Biko, Indian Abian, never you neglect them. What day, you want to say, I will go near the court. Maca, let's want the name, particularly from Navy. Some chairman and I sent a farmer shop on a hammer. No, we're going to have well. And my boy in Kibezuku. Oh, when a chairman national, up winning a security level in Unumwe, a Tunisian there. So, Biko, Ebukwena, in the funny here, I can ask no one, say, him when I'm try as much, ne protect interest, ne protect in corner. Because, as norm, okay, no, 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 I wear a lot of spies. Man, I'm my guardian, and I'm my a market leader, so now I pilot here and I'm in a match. I got my borrow now one by one. Man, let car if I try to investigation, I have good here. Because, for one, I can point things further by giving the information. Only if I know, and I go, ego, ne, corner, where in a state government, I jail. Ego ne kono kwena state government aja provide haya ajo shop one dinu provide haya piko ke ala tali afufu ke ala tali afufu makama na invitation na mm na plan na china mbie ba ejide gudim ejidem ana emezi emeke 2 months or 3 months aputa bomija but ana ma yochi ne kenya naka Tangaragaga and they are working it. I permit to go and verify because if any in Nagua, if any in Nakuru has genuine investigation, and I try all the two investigation handed them. I got her main carna and came a barium a twist with me. I gave my passing care 2023 and 2022. I gave a lack of worry. They put 3%. They put on wildly. So now, boy, he's a book. Only hustle is a challenge. All the tour. I call one on or two with the now console. Only hammer. So I think I'm a voice no tour. Call one on. Please provide whatever. Call an abonnee over the counter now, using ịmara ife a na-ekwu ọbara ụlọ ịpronaunsụ ihe ọbụla a na-eme eme bụ ịhụ ịfụ n'ego ka ọ na-eri and onye na-ejekwa eji aka akọ ego ka ọ na-eri bikos iji ripọtụ mata na polisi akwụkwọ ịbịa rịpọt ka enyere ya aka a ga-enyekwa bel ihe eji wee ha bido ọrụ so ejide akpụkwanụ ya afa ihe ebere kwe n'onwe gị ehe so enwere ihe ọzọ bikos otu a m ekwupụ okwu akịta onwere ndị a ga-eburu ekute ọtụ ana m ekwu okwu akịta na onye ọbụla ga-ama ya na-ene anya efu n'okwu dị nka onye ọbụla ga-ama ya mana emechaa gị anụ n'ụlọ akụwa ikpe niile etu esi wee jọni etu esi wee plan idestrọi ọchịchị ọnwa etu esi wee plan e ga-esi wee jekwu gọọmenti wute ndị na-eje gọọmenti nso n'obodo ha mana enwe ka hapụ na mgbugwa ga-ata ata ọbara ụlọ imwe mbọ atụmatụ akwụ ezu ọnụ adịmmanda ahịa.